kota kota teyali mukadde lumu yali mulenzi na buli kimvimvyo yogola beyo beba walabo katundu edda baliwo okuva lw'ozaalibwa olina olugendo lw'otambula okutuusa lw'odda gy'ova obuto obuvubuka n'obukadde gy'emitendera mwe tuyita okugenda lwakuba obukaddi wakati kizibu Adamu bye yali akati bizibu olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba ensi tuginogako kale makola bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo nze kye nnava ntandika okuteekateeka mponya abaliddawo emivuyo Tyalibawo era teri kuvaawo Kyela obulamu bwe teri bukadde Afaanana lufome ge yabaawo Buli lwe bamugamba kakola ekiramo Abalangira ddogo nti era bo bamukyawa Ebyabaliddawo teri kumanya Wakusasirwa oyo bambi yeerabidde Yoswa omuddu wa Musa we yali Bamutekerateekera obusika Okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya Bwe yali yavuddewo amaze okugenda Byonna bye yali akozeeyo eby'ekitalo Abalamuzi abatali bateeketeeke Bye yali akoze ne babifuulafuula Kuchalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa Katonda namala kutaka bakaweddemu Olyajjusa amalala n'okujoga Omulamuzi alamulira abawejjere Ssaabalamuzi era tanyooma baana be Kusaba omutyenga mwana wange Omusengamu ekitiibwa muntu wange Abantu olamusangako kale bana Lw'olifa wakiri abo balumwe Ofubanga n'otabeera wakabi atulugunya omunafu Ensi twagisangawo tuligireka Naye omukululo omulungi ogufangako Ofubanga n'oleka ng'oteeseteese omusika n'abaliddawo ne baba mirembe Omutambuze
Omanyi lumu oligenda
Muyise